Pacheco Minuto.
Mapenzi kujishaua, sio siri anajua. Tangu nitoke na yeye, hajawahi sumbua. Nimerewa penzi la keshele. Usingizi sipati bila yeye. Nimjali nani zaidi yake yeye. Yeye ndo msiri wangu, naomba mwelewe. Mwenzenu nanogewaga, yale mahaba nayopewaga. Mwenzenu nanogewaga, yale mahaba nayopewaga. Wala uhitaji mganga kunimiliki kimwana. Wala uhitaji mganga kunimiliki kimwana. Minajua mnamjua, hapa mjini nasumbua. Minajua mnamjua, hapa mjini nasumbua. Wema Sepetu, Amisa Mobeto, Ailini Woya, Kajala Masanja, Gigi Mane, Diva Zewosi, Mimi Masi, Paula Kajala.
Hata niko wange kuto mara tatu, kwangu sio kitu, nataka nikone mpenzi. Wala siku fosi my love, kilo safi, nataka niwe na wewe tu. Acha nikupe siri, siri yetu ya wawiri baby. Penzi letu rinawiri, penzi tulile kivyatu. Karibu nyumbani, wangu wa ubani, na siri yetu itaongea. Wazazi nyumbani, paka maskani, na Pacheko anajua. A fight apa ai nikiwa na Pacheko midundo midundo midundo
MXG yo mabare yo wasalimi wangu wa kibaya chaka bundi yeah msalimi nze free bet bye mwambie tunawakimbiza waloanza kukimbia wasalimi watoto chalinze chalinze moja yo Guatemala, South Ndogo. Woo! We madila iso manzese anakusalimia kazola eh? Na saluti toto akipaa.